Jill Biden oo haaska musharaxa madaxweynaha ee xisbiga Dimuqraadiga Joe Biden ayaa fasax waxa ay kaga maqan tahay shaqadii macallinimo si ay gacan uga geysato ololaha ninkeeda. Miss Biden waxay aad ula socotaa nolosha magaalada Washington maadaama ninkeedu uu 36 sano uu ka tirsanaa aqalka senatka Mareykanka iyo 8 sano oo madaxweyne ku xigeen uu ahaa Barack Obama. Wariyaha V O eda Caroline Frescuti ayaa waxaa inoo soo gudbinaysaa xaqiiqooyin aad u xiiso badan oo ku saabsan qofka ay tahay Jill Biden. Cashi Ibrahim adana ayaana noo haysa.
Tani waa Jill Biden maalmahan. Waxay qabanaysaa isu soo baxyada ololaha doorasho ee ninkeeda ee xagga kombyuutarka. Midkan waa koox Latinosa. Monica, waa macadka bulshada, madal u dhow qalbigeeda.
I'm Jill Biden and I'm honored to be a community college professor.
Waxaan ahay Jill Biden. Waxaan sharaf ii ah in aan noqdo bar jaamacadeed.
Jill Biden waxay noqotay marwada labaad ee u horeysay abid ee qabata shaqo lacag lagu bixiyo oo bannaanka ka ah aqalka cad iyadoo uu ninkeedu ahaa madaxweyne ku xigeen.
Many of my students don't know that I have 2 jobs.
Qaar badan oo ka mid ah ardaydaydu ma oga in aan heysto 2 shaqo.
Markii ay bilowday kulliyadeeda ayaa waxa ay u sheegtay sheekada ardayad qarad ku soo gashay fasalkeeda iyadoo dhahaysa,
Dr. B, I saw you last night on the television with Michelle Obama. And I called my mother.
Dr. Biden, waxaan kugu arkay xalay telefishinka adiga iyo Michelle Obama. Anigana waxaan wacay hooyaday oo waxaan ku iri, hooyo, hooyo, taas waa macalimadeeda Ingiriiska. Hooyadeena waxay ugu tiri, taasi ma aha macalinkaagi ee waa marwada labaad.
Haddii Joe Biden la doorto, Jill Biden waxay noqon doontaa haweeneydii u horeysay ee xaas madaxweyne ah ee haysata shahaadada ugu sarreysa ee jaamacadeed ee doctorate-ka ama PhD-da. Betty Boyd Caroli waxay qortay buugga la yiraahdo Marwooyinka Koowaad.
I would expect her to be very active in suggesting specific reforms to the education system the way I, but not everybody agrees, you know, many people would like a first lady who keeps her mouth shut.
Waxaan filayaa inay aad ugu firfircoon tahay oo ay soo jeedinayso dib u habeyn gaar ah oo lagu sameeyo nidaamka waxbarashada, laakiin qof kastaa ma ogola. Waad ogtahay dad badan ayaa jeclaan lahaa Marwada Koowaad oo afkeeda xirata oo lagu arko oo keliya dadka ugu wanaagsan. Aniga iskuulkaas kuma jiro, runtii waxaan u malaynayaa inay tahay madal awood badan. Nolol wadaagisteedii Joe Biden waxay ku bilaabatay mid adag, furriin ayay ku socotay, wuu murugaysnaa korinta 2 wiil oo yaryar oo uu kali ku ahaa kadib markii xaaskiisa iyo ilmihiisa yar ay ku dhinteen shil gaari. Jill iyo Joe way isguursadeen kadib markii Joe uu 5 jeer weydiiyey inay isguursadaan.
And the 5th time, I finally said to her, I said, Jill, my Irish pride has gotten hold of me, so last time I'm going to ask you. I said, you don't have to tell me...
Markii 5aadna waxaan ugu dambayntii ku iri, Jill, hankeyga Irish-ka ah ayaa iga qabtay. Tani waa markii u dambeysay aan ku weydiinayo, waxaan ku iri, ma aha inaad ii sheegtid goorta aad iguursan doonto ee keliya haddii aad iguursan doonto, waxay tiri haa.
4 sano kadibna Jill waxay dhashay gabar. Masiibo ayaa mar labaad ku dhacday sanadkii 2015, maadaama wiilka Joe Biden ee Bo uu u dhintay kansarka maskaxda ku dhaca.
This is personal for me and for my husband Joe.
Tani aniga ayay shaqsi ii tahay iyo seegeega Joe.
Sidaa darteed, Jill Biden waxay intaa ku dartay in dadaalada kansarka uu ku jiro liiskeeda sababaha.
Not only did he lose his fear of public speaking.
Bishii Juune sanadkan ayaa Jill waxa ay qortay buugga caruurta oo ay ka qortay ninkeeda sanadihii ugu horeeyey, tartankiisa iyo adkaysigiisa kadib markii lagu maadeystay shaqshigiisa.
Aad buu maastay Cashi Ibrahim Aadan oo warbixintaasi soo jeedinaysay.